waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
kulanti wanaagsan, maalin wanaagsan meelaad naga dhegaysanaysaanba. halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyahayaga magaalada Melbourne. maanta waa isniin, ay taariikhdu tahay 19 January 2026. magacayguna waa cabdinuur ismaaciil. qodobada warkana waxaa ka mid a maanta: baruur diiq loo samaynayo dhibanayaashii weerarkii Bondi oo ay ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka federaalku; taajiriinta adduunka oo sii taajirtay siyaasadda Donald Trump awgood; iyo midooda Yurub oo qaadaya tallaabooyin ay iskaga caabiyaan cashuuraha cusub ee Mr. Trump ugu guudiyey. haddana warkii oo dhan. warbixin ay soo saartay hay-adda samafalka ee Oxfam ayaa muujisay in hantida guud ee dadka maalqabeennada ee haysta lacagta balaayiinka ama koro dhaaftay ee dunidu ay gaartay heerkii ugu sarreysay sannadkii 2025. warbixinta ayaa si gaara u tilmaantay in siyaasadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay door weyn ka qaadatay kororka hantida dadka aadka u taajiriinta ah. hantidooda ayaa kor u kacday 16.2% sannadkii ugu horreeyey ee xilkiisa labaad, iyadoo oo gaartay 7.4 trillion oo dollar oo Australiana, taasoo u dhiganta 18.3 trillion oo dollarka Mareykanka. sidoo kale warbixintu waxay sheegtay in dunida markii ugu horreysay ay yeelatay in ka badan 3,000 oo qof oo lacagtoodu gaartay ama dhaaftay 1 billion oo dollar. 12 qof ee ugu hantida badan adduunka ayaa leh hanti ka badan tan ay wada leeyihiin badh ahaan dadka ugu saboolsan dunidu oo ka badan 4 billion oo qof. xildhibaanada baarlamaanka federaalka Australia ayaa taageeray mooshin tacsi ah oo lagu sharfayo dadkii ku dhintay weerarkii argagixiso ee ka dhacay Bondi, kaas oo dhacay in ka badan bil ka hor. maalin qaran oo baroordiiq ah ayaa loo asteeyey Khamiista inagu soo aadan, iyada oo halkudhiga maalintuna uu yahay Light Will Win, A Gathering of Unity and Remembrance. ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa isagoo la hadlayay xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka sheegay inay muhiim tahay in tallaabadan la qaado, buu yiri, si loo hubiyo in dhacdo sidan oo kale ahi ayan mar kale dhicin.
And that responsibility starts with me as Australia's 31st Prime Minister. It also belongs to each of us here in this chamber as parliamentarians.
mas-uuliyadda arrintani aniga ayaa iga bilaabmaysaa anigoo ah ra'iisul wasaarihii 30-aad ee Australia. waxaa kaloo ay saaran tahay xildhibaan kasta oo naga mida oo ku jira golahan, waana waajib saaran dhammaan dadka Australiaanka ah inaynu dhisno wadajir bulsho iyo inaynu dhisno kala qaybin, inaynu diidno aan idhaahdee kala qaybin iyo eex dhammaan noocyadooda kala duwan, ayuu yidhi. hogaamiyaha mucaaradka Susan Lee ayaa iyaduna sheegtay inaan si fudud loo iloobi karin argagixii iyo naxdintii dhacday, islamarkaana taageertay taasida. midooda Yurub ayaa waajahaya baaqyo loogu yeerayo in ay qaadaan tallaabooyin dhaqaale oo cusub oo jawaab celin ah kadib hanjabaado cashuura ah oo ka yimid Donald Trump. sharciga anti-coercion law oo macnihiisu yahay ka hortagga ku qasbida ayaa u ogolaanaya midooda Yurub in uu soo saaro tallaabooyin dhaqaale oo ciqaab oo lagula xaalayo dal kasta oo isku daya in uu midooda Yurub ku qasbo inay beddelaan siyaasadahooda. Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu dalalka Yurub ku soo rogi doono cashuuro gaadhi kara 25% haddii aan Greenland lagu wareejin Maraykanka. fanaaniinta dadka dhulka loogu yimi ee Australia ayaa u dabaaldegaya bandhigga muusiga ee la yiraahdo Tamworth Country Music Festival, kaas oo sannadkan dhacaya markii 14-aad. munaasabad oo socon doonta 10 maalmood ayaa lagu soo bandhigayaa in ka badan 700 oo fanaaniin ah oo ay ka mid yihiin Troy Casadaly, Adam Harvey iyo Becky Cole. warkeena intaasu ku dhan yahay maanta.
like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.